Medofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana in it as one name.
AWR Ghana.
Odofo emu akwaba eba mema nkomo dwumadie so last week nia esuaye eye yesu se bema eti ye pese ne so ye sa to aso bio na menem panyimfo akukudam yi na ebedi dwumadie yi ye pese ye fa kwan yi so na omo ayi won ho akyere bacho me befri de o tiripa no bacho.
Yo, I saw for Stephen Nketia, Mid Center Ghana Conference, Oshun District of Seventh-day Adventist Church.
I saw Benny Padmo, Safo Edu, South Center Ghana Conference, Sapata District.
I saw Penny Alex Asamoa, Bila SDA Church.
Benny Vuo, Yamon Wakwaba, Yamisha Mopasi, Yatu, Safre Mwaba. I'm blessed. You, your person, so far, Obo Mpaye, Edemaye, need to judge my DNA.
Mama, Obo Mpaye, Edwards, Yamia, Utimia Dina, ye, Edwards, say Nancy, so I can't home. Now, our boy, I know our house, say Rade, a metric in Coma, a far and my mahon. Yes, Regime Dina, Munu, Bedima Cotene, and the Ebacani, the Ebacci, Mbiano, and yet the Adam for so ever brown ma, Edim Puntu and Uncle so, as some journey and jay a brain female. And was say, overcame your home, or you may dear more, you see more. Amen.
Amen. Mamma, and there, you have a toa last week, dear so. Fast last week, na and come on, and you can't eat, and I add this or so. My young Nija, pa, young yard, the phobe bray, I'm more fair, fray, das here, open for my idiot, the end to us. The never one could hear us, and no, yes, I at twas will be on Tina. Yaton Safra Mosen, Komono, and last week, Niusiano. Yabasi, yes, I to ask you. Yesu, Sir Abusianity. Last week, ye can be brave. He answered Yesu, Abaye, Abusiano, Eti. And then ye can Yesua, Niawa ye, and then you may be brave, Niusiano, last week, you know. Na, and that's all, Yabasi, as I to ask Sankum or Kronwa, subio. Where the young chair honour, ye be free or so forth. So forth. Enkomo aye di nyina no ene se Yesu ene abusua no eti na ye kaso bibi obi obi ti ase na last week ye Yesu aye no ye pese ye busa emfa so die pa be na wom se Yesu ebe ye be ma eti
yo and that say onia eti for me di die se so fa se de kekan no anase esue free na otwetwe mu no mu a nyame wo botai ba kopɛ se wo kɔ adebɔ mfiti ase a ansan na onyankopɔn ɛbɔ nimpa no ɔtonobɔ ase siesie baabi ɛ fɛ no Garden of Eden nti Bible di ho adanse sɛ bibi bia na ye papa sɛ bɛ nimpa asetena wo garden no mu anase asase no so na ye kama no Awurade de ni na baaye ansan ɔde nimpa ɛba. Nti na de etre ne se nyame ehwe se nipa benya ahoto nti de dikan no nti se ye fa ye makwan se Yesu enyi etia de dikan ankrankre no wunya ahoto na otwe twe mu no asopeni ebie ni se aban amane nti se obi ye Yesu tia na nka nipa nyina meme nyina fa Yesu se won tia agidi se weko wi obi ade oni obi akokuntukwa akaka obi ho asembone ya semra na afi ya bubu samra no suni na sanu mani na no ebefiri ho nti de beba ne se efie aye the family no aye ni gye nko an ebe ho asomdwe ene ahoto oyere benya asomdwe emofra benya ni gye nti mfa so ba kon a so obi efa Yesu se ni tira yebenya enono
yeda wasepa sofo ada padmo
Paucho, sir, what's here? A year a busunia or yere, a new kunuma. Said your sofa didn't catch each moon, and I mean she say you moon, or bore bear my and old barn, and my any pium. Na se e ma e pie no na se ya ma Yesu a me die tire na wa me di kai e wo busua no ma mfa ade din sunsan so bebere e na eba wo hwe Timothy o ma na otosu mi no na wo keka ne ma bi etemi ensa ho no ba akoko no wo se e wi e bire mu no ibe hu mo fra so odenfo nipa be ya ho pefo nipa be ye wi nipa be ye wi but we nu nyina no se obi a Yesu edi nanim na Yesu ye na kwankyerefo no sa ne ma we nyina no ko so ne wo hwe amro bese no ne ma ne ma wo do bebra e ko so wo ye system yi mu no a e ye abusua hodo no ase ye wo mo foundation no na ensi Kristo Yesu so no eno ne ma ye hunu sa ne ma no nyina nti si ma Yesu be ye kanifo a sa ne ma no nyina no Awurade adom e be firi ho
okay ye that's papa papa so pon ye asamwa
Mi mfa kakran so de me as na so repeni ni no so for kan ye no. Se mfa so bebre wo ho se ye ma ho kan na Kristo be ye ye ntia. De di kan ba kwa me de ka ho ene se ankran krana mu no kra no ya pomudin famu no ekosoro. Because ebe wo se eno ma bi a Kristo empese ye de koni pedua no no. Won fa nkoni pedua ni mu nti ekoba ne saa de bia da no wa ho den esro kwa na ebeko uye no su fi ho a oman na mulkra no sika ye sei ewo nduro eto ho de ebeye de behwe ayarefo no eso bete ifri se wa nyare a eduro no ankasa ne ye nkotokra na ye da bebegu ho na ye de de amao nti oman no su kra ye sika sem kra no su tumi ekoyie nti se ye tiefo ene ye nyina memma enam se ye memma nkomontini ye nyina ye betumi di de Yesu na ye ma Yesu abey ye tia ye benya faso pa
ya da wasipi ya da mase papa apa wonchechemu amode e mai ose bibibia no a me won faso de bia no se ne tie bia no so ade bibe wo ho a no so enye emwa emwa ye minim so pon so fo me fan free so say Yesu be ya be ma itia e de pa na wo hwa be ye ade a be ya kwansi de pa ma ye
okay de di kan no nyame ejira ho ma de ye papa nti e de say so bi e fa Yesu a obenya kwansi de na mom so bi amfa Yesu a yedi kan achirchim na wo chirchim no say se oni Yesu nante se na etie se kiso bi ni Yesu nante a yame na ate asese nhyehye bia Awurade de amanye no ye bebre ho ase ne de ye adwuma na se koba se yamfa anye adwuma a ohaw bebre na eba de di kan unya ni je efise nyame a obo onye no ono no nim de ye manye ana odin chese ya den e de ato ho de amaye men kan ni sey se obi ye car no your company sa ho ntimi me de ba ko pa bi a Toyota company no ma ye car no e bi honma ye de diesel and e gum fuel na ye de gum no e bi se de petrol ana de oyee no aka se car we die ye de petrol na gum do wa akoto car no ye wa adwen se de oyee car no se ye de petrol na gum na wo de diesel be gum a ka na ye mono but wani nje otrim bia no a yo haw nti se obi paw se o ma Yesu endi ni so o ma Yesu nya ne kan di ni a ene na o haw a edi kan se unya ni je se de medical ka no afi asomdwe unya bi
okay
ye mfa no me fa ne simple wo kan Deuteronomy Exodus chapter 20 a wo sha se efri be ye nchichimo ye mienu no a de ba no a Ewurade ama ye constitution. Sa constitution no ene de asomdwe na enije man ye. Ba kwa mpese me gina so pa ne se. Ewurade si ye niewu. Dise utu anomo wa wudie mu a. Wadi ewu na wie ne se watumi asosidi akunimpa na wie no. Obedwane. Ade ntine wo dwane se ya de papa. I didn't know Janet. It is a 1 year ye until Asumje in the hole.
So for with your mess or a minute, in fact, why are dear Papa? One madina, I am common idea, Papa Pang, I wish I were not. GD4, no, the four, Pacho Feda, what do our Fidiana to her? Hire Memman Como, you may dear, and I do so. Many also forced even Ketia, a so penny, pardon, was a four doing the thing, Finfin, and now so penny, Alessa Samoa. And a toss on, na ye di jum and comway. And nay and come on titiru a tifia seminar say. Yesu, say a busunya and a bema n eti. A young comma, I've an outreach chairman, and only ye di yenua kama near per se a twasso. Na ye want tias yeno, and paying for your men am also ama was so what tias ye. Eti ye da munina masse, so what they were fit ya to her, your minshaw papa. So for. Now what can be fat? Na the pa. Yeah, but so was out to be my.
Into my mini year or no tea. Practically, no. We are Bemma. Won't worry ye. I fee, Akofa empana. Akofa empana. Once there was some drainer, no bra won't worry ye no. I'm a waka. If there bra won't nisi canoes, I'll bring none or barno or the demands ever. Sabre ya, your festive period. Remember, baby, or much wrong if you say a demands no ever left and right. And so, no, Anka, you tell your uncle Ponsum, say, oh, no, ye tea, no, I shame, any dear Juma, oh, I soon dear. So, Bemma, why worry? Now, I say, I go far and puna away, chili. I actually say, what pause I want my use to induce you. A pass, I know, when you ask me if you say, brown, no, ye da hono. No, it's why I didn't come as Habrano and Brano, so I froze, say, of a so young. And Tibon say, 79 SMP. And T or how near the banno, brain into no, into the canyon and answer no, and say, a bonnet of us are no.
And upon all,
say, when Uncle Pony is rough for 90 moon. A blade be our mobile man, Uncle Pony, I owe more candy for, and answer by my wire quencher for. Na omu di mkwini mu. Bile biya omu ebe yi nyamiye si ncheyeno. Nedi wo hawa eneba. Nti mfa so ukai soro mu nyansafono. Abrabo hudu obi be mu ena wobe fai. Na utu ya mfopa ewo. Ya mse. Jisona me 28 or so honu. Waka nome eni nishira.
28.
So honu. Nome eni nishira. Se muye se ya nshira ene beba muso. Ne mum se bi ya mu fa kwanwe nso no me ne be yede no me ne beba muso. Enti e kyerɛ se nyankopon a se ye menyame ye ti a na ye de ne nhyehyɛ ye ne eye adwuma kwan bi a so no nshira bi a wa hyɛ ho bobia ye nsa beka because he never fails. Wonihwamo ne mum se de asofu di nka kyerɛ kyerɛ ne tumre bi a Nyame aye ye be kwati no na ye ne aye be fa ya kwan so no eno ne ka ye kwose fidie mu na e de ye ko wo ha wo ho do bebre mu
ma men ka bi kakra mfa nso de me nua e kan ye so won at say school ni akọ school dem akokosian de na teacher ni a kire ne se ade en exams na akọ kire no eno ho note na me de ama de kokosua na bra be kire Oko ya so o da bi teacher pa o do de ma mini nyina anye nti we de wa fa wo de na me anso me nkofa foforo se wo kofa foforo na wo kokoro nso hwe na ade ko bi eni ho asese wo betime apase sa pepe ene tie de yam ma kristo ho kwan ama meye ye nti a de eko wie no aya na anye fe na ene na ya time aware ene mu nsamsam bebre be mana nkasa no wawani nje mini meme bia omopo adwo mu ntumi nkofie ntumi nkofie o tumi kokotena ba bia be duba ko okoyo dware ye na anopatutu no num no ope fifie ene je ni ho ene m se ya e bia ne ya ma kristo anye niti se kristo ye wuti a mi abreshim passe e manasa ha enti mfaso no baako na metimi e de aka de enuanom nyina kan ye no ehu ha
enti se o hwa oman no mu mentim ho ase ne sanom ni na no e chese nchiche papa nyame ayamanye no e den je na den e de gunchen na yama ho kwan na fi ya nkasa ya fa ye susu se e fri se e beboyen to ho se wo hwa man bi ho no a bon se ye kontokwa because of simple adikitu abi
misunderstanding
adikitu abi a sabi anka ho nhyada hia na nipa e ko ho ntokwa e kunkum nipa ba nyame so gyina ho ma odo yesu gyina ho ma odo ntise ye fa no a e bedo ye ho na me dominu ye a sabi me ntimi mfa de ya ye anyeden enye no so ho odi odi tutu me anka sabi ni pedu ho se bibia ye me ya me ntimi fa nyane ho de a ene ye Yesu ni hyɛ me sɛ me sɛ me fa saa nyɛden anya foforɔ na bɔnsam ɛmpɛn yie ɔmpɛ sɛ yɛbɛnya ahotɔ asomdwoe ne anigyeɛ ɛno nti ɔno ankasa de nneɛma bi abɛwurawuram na ɛno na nnipa ani gye ho na de biara yɛafa a sɛbi kaatwe kaatwe nyinaa no ɛde aba nti mmarima moma nyinaa yɛadwe mmra yesu so na yɛma yɛ ho kwan sɛ yɛbɛfa yesu sɛ yɛwura na yenya asomdwe e won yefie ne oman
e so for dem as papa in fact yede komo no ayede na nyame chira mo in fact ye chien nyina no am say atiefo mu tie nyina no ye fo no hwe na ni agye kama yede mu nyina ase na ye pese ye agya dwumadie no ye say adwumadie ni yede no na ade so san grace fo ha se de pen fo kanu ah ti yesre ai ye pese ye chaso na ibi be free asopanyin so asopanyin bibi kakra bi a tofa kakra bi sima be ani tete be aduonu so butun japo ai
me da simi ya boate de ye nyina ye sua kakra ne se de de kan ye be ma kristo aye ye nyina ye ti se mema na kristo be ye ti se mema mfaso bebre wo ho na mfaso bebre no yedi kan bobo nso mako na me ye hye o se ye ko ye nim no ye nyina ye betimi atie ne ye ne atimi de ye djuma em se de me spela me bone tofa kakra de ye timi ahwe ne ne eno no no
no wa se ada fa ka so so mai
m se se de am din ka kan ye no se ye ma yesu eye ye kwan kyerefo e wo bibie mu a kwan bia so ye bedi nkunim na inhyiran so ene beba ye nso de mum se ekoba se bibia ye ye bia no ye kwati kristo a wo ye ye kanifo ana se ye tim no no me ena anhwa ye nsa beka na emfa so de bia nso mre ye
so fo we de boy
yo etifo megidi se wati ase na menso mati ase se sebenya ho tɔne asomdwe e wa asase osu a e wo yin fie mu yin dwuma mu e mɔnten so ani ye man mu a agye sɛ ina ma kwan na afi yesu ayi eti ye ne saade a ye ne bɛgye na afi ye ho bɛtɔn
ye da mu nyina asempanfo nyame nhyira mo papa papa sɛ ton safrɛ mo mobile da sɛ ne so ye bɛsa hyia bio ye ne ID dwumadie yi ɛyɛ ɔsɔfoɔ Steven Nketia Asopanyi Padmosafo du ne asopanyi Alexa Samoa. Mia me di dwumadie nkia me ne Eric Owusu Buati. Mema
ye oho.
Radin shamo. Tiefo so nyame shabu nyina afei ye pese ye nyina esi etase. Na opanyi Padmo bompa ye e di dwumadie ba.
Eda wase wa wo ye kwa nkyerefo e wade nyina mu. Wa makwai ama ya pensepense mu nsem. Yesro hunye mobo ne hu atiefo nsu nyina mobo. Na boy se be ya nsem aye ti betim di abobra na siesie yen e wasase so ene da nkwa wa ye ho nhyehye ye maye ye da wase so wati ye wo Yesu din mu amen
amen
Frequency number is 050-156-1849. Mrs. Subio, 050-156-1849. With Miss Watray and ACA email address, so Adventist World Radio GH @gmail.com. Adventist World Radio @gmail.com. Obetimi so atreye si adresi so. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS17564. Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Nokwasem Bremuni. And then so, a radia my akwenye bio. Aye betwa, ya disu yano so. Na ochi e che mono. Ya ka abasa mwa, e wo Lucas and Petty Dunum. Jemba kukosi nsono aye fa, the lost sheep no ho, ujanya waira no ho. E nei, ya etwa, sa abasa mno so. Na ne di edie, watu din the parable of the lost coin. E ye sika aira. Na chiche mungo che, e ye Lucas and Petty Dunum. Chiche mungo che, Edikosi eduno ese. Anase, oba bena owo nyetabnedu. Na emu bako yira. Onso kania. Na on prada enumu. Na on jishwe yye. Enkosi se. Obi hunu. Na uhuna. Ofrefre nenamfo. Ene nefipa mfu obum. Ebu ano. Na wakase. Mwone meninye. Ifri se. Mehunu. Medwe tabna. E yira eno. Sara na mesemo se. Eniji ebe unyankopon. Abofuo. Enim odeboye ni baako a osachira na dwene ho shaka urade din da we sabrei mu no eka oba ni sikaira tete abakosemu na kire se eyade a esom ne bopa adweta bna du no na eye sika odeji aware enti oba bia ni saka se sika no esom boma no no hwe ni ye enti sabasemu ya kristo kan na o kire se eyedan a emu we sum edan a mframa kra anhye dan famu ye na esum wo mu nti tan bia no wo sokane asi ho o kan ni sika na firi ni saira no e dan krokro wa nyama bebre ya hye mu ma na esa bo esum no nti o se oyi dan mu nyina e prapra mu nyina ansa na wo hwe sika no yie o hwe ni yie diligently said e be ya enyira na obehuna fa na hia sika no hia no nti no o fabre e na hwe sana Yesu Kristo e hwe yen esa se ye hu hia no na hei wo se Bible no di adanse se maame no ehwehwe sika no oto ne bo ase esan se sika no ntumi ntiamu te se ne ana odwan no e de otiamu no enna arehosam so ne se sika no odadam ho nanso na waira maame no hu no ye ye kristofo ye ye gidifo ye ye nyame ma nanso arehosam ne se ye mu bia ete asore dem ho nanso bia ne yayira ye nim se yayira enso ne ete asore dem ho esan se ye ne ma ahodo bebre a emfata na se ne sikai onko abonten onko ba bia ote dem nanso wayira no wa ote asore dem ha wa ote ba bia uko asore udi akone abe hwe wabra bo ye hwe wabra ye hwe wana montu ye na emfa ho se udi asore dem akone aba nanso wayira edi wese wonni awurade ntam ebeye yie wonni awurade ntam ebesi yie na kristo yesu de ohwehwe wote senia oba no afa praye na oprapraade mu ni mfuturo nyina na waboa no na ohwehwe mu kakran kakran akra yie said ebe obehu ni sika no awurade botaye ne se oma ne babia anyira emfiri nanim oma ne babia anyira emfiri na henie nimu enu to ase se baakompo ekai na oba ne nche na oje no a one asoro ne abofo nyina ebom bose edi ahurisie ka se o moma ye nyina ninye esan se medwetabna no ayira ye no me nsa aka me bompa ese urade fa ne nsa nka wo na won so ba bi a wayira koduro bi bi a na ate asore dem ho a wo ye kwae ni wo ye sengemba ni wo ye asore pani wo ye sofo nanso wo betumi ayira saa wo te wo wayira nanso wo kura wonim se wayira urade fa ne nsa nka wo na won siesie wo onye wo wo ne nsa yem se de be a satan entumi hwirim wo emfiri nanim na brenyi na mu no kwaka waka ne mapa ho se de be ya won so ye nyina betumi anya chefa e wo sora henie ni mu me mpa e boni urade nso mu urade nkura mu na onye yen ka ne mapa no ho wo Yesu Kristo di mu ye na je nkwa ye de wase bio nanso de odi adom ye ni se ne adwete bra eyira ye nanso hwehwe no hunu no no ye nso si ye tedan mu ompo ene ya yira urade kan ye kan o mapa no ho na GN wo Yesu Kristo di munti. Amen.
AWR Ghana.
yemre na so minyaya nka demu nyina ye ne wa na so o si etwa so enu nti no me san akai wo se ye pese ye te wonka nti freyen ebesi 050 156 1849 Mrs. Ubi 050 156 1849 ubet mi so atreyen abesi abefo nti time fidie so Adventist World Radio GH at gmail.com Adventist World Radio GH at gmail.com Ubet minswa treya besi address iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists P.O. Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyaminsra opi se utie Midin de ekuya sabia
AWR Ghana